show me every possibility. Others got plenty, others no opportunity. Show me the way how to live out a calamity. Show me the way how to live better, to live better. Nipate maisha mazuri, watoto wasome vizuri, wapate chakula nzuri. Nipate maisha mazuri, watoto wasome vizuri, wapate chakula nzuri. Kama hakuta kikwete kinyata kabila Kagame wali wali. Sabimbi salva kiri sudiri wali. Show me the way.